is wrong. Kifu wani kiji dekeza. Umereketo your eyes. Wankoshiro. Omi more. Mbuva ekitop. Audela na pendeza. Na ukono churo. Much much love. Omi more. Zipata dunia ni arae jua upendo. Mezi mate koro mero. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arae jua upendo.